kulake kuvane ya Gwyo mati jaja no Te huko mbinguni Watu wangwa Mbase kafenge mfuna mi Nzuni lipata pesa ah, Ba, ba ya yana Batu changa changa cha amimpia ah, Nitalia ah, Asarenda ah, Ma yote yote Sente zote Nze ni kupe zote Te unipe lipe Opaka pote pote Sente zote Nze ni kupe zote Te unipe lipe Opaka pote pote Wana wanya wana danganya Omutima ya kusiranya Ola think about it punanya Shia cheka bam bam What I'm falling for She a angel with a satan glow I don't know what I seem refu Seni kunana mambo Toki chwa ni mwangu Vita ni ngumu Ngoja ni mombe mungu Sente zote Nze ni kupe zote Te unipe live Opaka pote pote I don't know what I'm falling for She a angel with a satan glow I don't know what that seem refu Seni kunama mambo Toki chwa ni mwangu Vita ni ngumu Ngoja ni mombe mungu Zote, nze ni kupe zote Te unipe live